ZambianMusicLab.com.
Another one. 1, 2, 8. Banks 5, 4, 6. Here. Na day yours.
Tuko mifondo.
Ina kupeza na mana bana nina puzisa. Ina kuponda pamozi na bana nina kupeza na vo. Nina kupeza na bana bana nina kulisa. Ina kuponda pamozi na bana nina kupeza na vo. Leno bana wako basebeza nina chikyango. Leno bana wako wapaza nina chikolopo. Leno kulipa jidari nina chikuwa.
Oma wana chisulaba.
Useless. Chikuwa. Leno kulipa jipapa.
Nina chikuwa.
Ise jina wakonda mwazi na wana.
Useless.
Chikuwa. Kashite zelata success yao. Koma mtu.
What else?
What else?
Achania.
Achania.
What? Hey, hey. One, awisi mweze chapia mpawi. Mkazu wa fest mwezo tantawi. Muli himwe sana onemo future. Anataba tangafe na umpawi. Nina pwede nina kupiri famo. Na chikondi muliwe na ikamo. Vana tuwako tuweze tungono. Na tulela monga chape ni tuanga. Vana wakula bali na pazi nchito. Muwa usatine nilipe nchito. Muwa puzisa kutine wanisonde. Awisi uyo mtima ni woiga. Mwezo funa kunipanga chapelata. Kutiva na vanu wapuzile shua. Na kunikonda mwe munasia kale. Vana vano na ndala mazingabe.
Na kukeza na vana, vana nina puzisa. Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na vo. Nina kupeza na vana, vana nina kulisa. Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na vo. Nino vana wako basebeza nina chikyango. Nino vana wako wapaza nina chikolopo. Leno kulipa jidari nina chikuwa.
Oma wana chisulaba.
Useless. Chikuwa. Leno kulipa jipapa
nina chikuwa.
Ise jina wakonda mwazi na wana.
Useless.
Chikuwa. Kashite zelata success yao. Koma mtu.
What else?
What else?
Achania. Ay, ay. One. Hey, mami, leno ndine we musula. Mwayo wala janta winezo chula. Kuti chape vana wako wapunzine. Nezo jopa ine 6 to 6. Leno na ipati sindine tate. Uvalangiza na uja we anatawa. Ndalama zanga mukamba na chizungu.
He is not your real father.
Muni wana chape munga ndine silu. Mlife yanu na baba ni mupiru. Mwanizo ndaka ili nilipetiru. Wareo sachani hapo.
Pre, pre.
Ndiyeja upunzi sabana opesamo. Ukutiwa za kutandiza ni monse kusogolo. Kansi mkazi wako
wakulu. Mika iwe.
Achani, achani.
Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na vo. Nina kupeza na vana, vana nina kulisa. Nina kukonda pamozi na vana nina kupeza na vo. Nino wana wako basebeza nina chikyango. Lelo wana wako wapaza nina chikolopo. Lelo kulipa jidari nina chikuwa.
Oma wana chisulaba.
Useless. Chikuwa. Lelo kulipa jipapa
nina chikuwa.
Ise jina wakonda mwazi na wana.
Useless.
Chikuwa. Kashite zelata success yao. Koma mtu.
Hey. Achani hapo. 1, 2, 1, 2. Hey. Hey, hey, Banks 546 na Deyosta. Iwe, achani hapo. Managers Aston Manchester, see you. Alpha Mshanga, DN Fons Pambanyane hapo. Frank Frederick Chirwa, Tebi Chirwa, Gabriel Chirwa, Andrew Zori Chirwa. Achani hapo. Mr. Sten St. Margaret's, Lakson Kalilani, Lucas Banda Chinunda, trading, trading, trading. Man Peter Zezulu, Vincent Chirwa Kapara, Leonard Pili Chikova, Ema, Bama Downshops, Apu, The Tolles Empire Kaulembe, Uncle Chisoni Mugubutu, Philip Baba Shop, Joman Piri, Lucas Chavula Chasefu, Brand Bozi, Sylvester Mbewe, Bama Downshops, Juvencio Lungu, Mugabi, Market Jack Sparrow, Banaftika Po, Morgan Daka, Milanzi Chitandika, Andrew Singu, Gertrude Bingumbu, BQOMH. Iwe, Amaru, Amaru. Apo, achani hapo. Johnny Kajani Luona Abu Abu Abu.
Oh, straight from the music house.
High level.
ZambianMusicLab.com.